uma sekuzibe endabeni yobulungiswa sigcina sesimbaxambili imvamisa kuthi makubhekise kithi bese sibeka ubuqotho phezulu sifuna ukuphatha ngobulungiswa neqiniso kodwa ukuthi uma isicathu sesiqokwe yithina sivamise ukwehlisa izinga lobuqotho bobulungiswa angikube ngelele ngiphinde ngamukele engosini efresh ngengusibondo bhethi ngema ongumlomo kabenedimet we-christian tewas eminyakeni eminingi ngisebuholini enye izinto engimnandi ukuyenza okusuke kumele ngiyenze ey'khathini ey'thile ukuxosha umuntu emsebenzini kuneminyaka eminingi ngibhekana nalesi nqumo kusuke kumuncu kakhulu ukukwazi ukufinyelela kuso kodwa manje uma ungeke wakwazi ukubaguqula abantu kwesinye isikhathi kubiza ukuba uguqukele kwabanye futhi into esemqoka ikhathi zonke lesi nqumo ukukwazi ukumphatha nge-fairness nangesithunzi lowo muntu osuke kumele umxoshe lokho kuchaza ukuthi ukhulume naye umtshele ngqo kulokho osekumehlule kaningi umqondisa kukho futhi ukwazi ukumnikeza indlebe ukuba naye abeke acabanga ukuthi angaguqula ukwenza into zibe ngcono ukuze aguqule indlela ayiphathe ngayo phambilini sake saba nomuntu kwiministry okusibiza singene kulo mgudu naye iy'nyanga ezo-18 omunye uzothi hhayi ngeke zabe sezizinde lezo nyawo kodwa kwabe kungelula kodwa ngesikhathi ngiqhubeka ngikhula kusikhathi sinye ngiqhubeka ngisonda futhi kujesu okwesikhathi sinye futhi kukhula ubumqoka kimi bokuphatha abantu kahle ngeqiniso Izaga 28 verse 5 abantu ababi abaqondi ukwahlulela kepha abafuna uJehova baqonda konke sihlobo sami ubani impleni yakho njengamanje ungenzi obekufanele akwenze ngolimi lwakamanagement akawalethi ama-deliverable alindeleke kuye akawenzi umsebenzi oqondene naye ayikho i-performance manje ake ngicela ukukubuze ngakube umphatha nge-fair neqiniso kho konke lokho ngakube usuke wamtshela la ahluleka khona ngakube usuke kwaziphi isikhathi ukumnika indlebe uzwe icala yena abuka ngalo lolo daba usuke wamnikeza isikhathi nethuba nosiza lidingayo ukuguqula ukuyiphatha kwakhe ngoba phela ongenjalo impela kuzobe kuchaza ukuthi ku-unfair yabo nebala kuzobe kungesibo ubulungiswa bukaNkulunkulu kepha abafuna uJehova baqonda konke yilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje sothokoza ukuthi usithinte kwi-WhatsApp kule nombolo ethi 067 706 0077